yena muhle impela ebangali wavele wayihe inhliziyo yami yena muhle impela ebangali wavele wayihe Sengathele iloku ngabana nawe amina mama sengathele ilezi into zenzayo kimi mina baby sengathele iloku ngabana nawe amina mama sengathele ilezi into zenzayo kimi awenu muhlimpela ebangiphikisi awenu Kaloka wenzi ngono Awenu muhli impela ebangiphikisi Awenu muhli impela Kaloka wenzi ngono
Haye maye Bonke bafuna usozi imali Uthando lwakho alunasikhathi Impilo yakho yosanda Uthanda wedwa Inhliziyo iyophuka ngani Siyapheli isikhathi Usayothola Banayodlala ngabo Amyengela hambe Yena muhle impela Amyengela Solo fana naye Amyengela hambe Amyengela Solo fana naye
Vele wai he sinhliziyo yami Yena muhle impela ebangali Vele wai he sinhliziyo yami Vele inhliziyo yami ngithumela wena Amehlo amajonge